amemchokoza mada.
Nawe mada ujame, jamu, jamu, jamu.
Riapa ndo kisikeli mjomba, riapa ndo mapiano mjomba, riapa ndo kisikeli mjomba, riapa ndo mapiano mjomba. Waitaka ucheza singeli, waitaka ucheza piano wape,
wachezi,
wape,
waluke.
Waitaka ucheza singeli, waitaka ucheza piano wape,
wachezi,
wape,
waluke.
Wame mchukuza mada,
hapa nani hapa,
hapa straya.
Nayo, nayo, nayo.
Industry.